ara twari aje muri basketball nakarusho Gaston cyangwa se Dieudonné cyangwa Dizé Ndayisaba Francois Sabari yamuhaye ngo yuzuze amanota 80 arayihushije gusa bigaragare ko biracyabishyira bishyitse niko bakunda kuvuga hedi ikipe ya Patriots igatsinda umukino wayo wa mbere intangiriro nziza nkuko twakomeje tubivuga Gasana Kenny ashaka kwinjira aracyateza Gasana amanota 81 Gasana Kenny matatari kabisa kijana matatari
iminota
aranyuramo arasezera ntabwo afite igihagararo gitanganye cyane ni muremure yego ugereranyije nanjye kuko aransumba ariko ugerageje n'ibindi bikonyeje ibindi usanga wenda saye ye atari saye twakwita wenda sasasiyoneri cyangwa se sasakireri ni umuntu usanzwe mu gihagararo kuko afite metero 195 ni muremure ariko hari abamutsinda benshi hano arabanyuramo rero ukagira ngo n'undi muntu ikipe ya Hoopers ipanze n'ifite umupira arazamutse Salmo Ezra aljebeyi yarashatse kurebamo ariko biranze akorerwa ajyaho kuba gusimbura ndabona Kenny wakoze cyane Kenny Gasana wakoze cyane agiye gusimburwa na Mugabe Ariti yinjiriyemo rimwe cyane ari abakinnyi bageze kuri batatu arinjiye mukinnyi Eri Tajeri aje buriya ni kaje guha ko abatabizi ni kaje guha ko ariko baravuze na aplikative ugire kaje hari abantu bakunda kuduhina amazina yabo kandi nko muri siporo cyangwa se muri muzika biba ari byo nk'uko twavuze ko nshoza byose ni musiza Jean Jacques Wilson urumva ni izina rirerire cyane
hanyuma ndiba Jean Claude nk'uko kare nabivuze umutoza w'ikipe ya Patriots arasa nkaho muri aka kanya agiye gutangira kuruhura abakinnyi be birasa nkaho amaze kwizera ko iyi ntsinzi bayitahana amaze kuruhura abakinnyi nka Prince Ibe muntu yanavuga ko muri uyu mukino niwe umaze kugira ama rebounds menshi cyane rebounds zigera kuri 11 zose kuri zirindwi za ikipe ya Hoopers uza kwisonga mu ikipe ya Hoopers muri rebounds ni Victor Anthony Coco ku munota hasigaye iminota 2 ikipe ya Patriots iri imbere n'amanota 81 kuri 52 uyu ni umwanya mwiza w'umutoza kugira ngo aruhure ba bakinnyi
yatangiye kubaruhutsa birumvikana ariko yinjizamo nyine uriya mukinnyi nyine nakubwiraga Erikaje uriya nibwo yinjiye mu kibuga bivuze ko nawe ni umupivo ari n'umupivo no kugira ngo agerageze amahirwe ye kugira ngo anatinyuke igihunga kimushiremo bigaragare ko rero ibi bintu byo kugenda bakora rotasiyo cyangwa se bahinduranya ni ibintu byiza kuko mu makipe yandi hari igihe usanga hari abakinnyi baza wenda kuba umutoza yatinyuka kumushyiramo akabanza kubitekerezaho cyane aha rero biragaragara ko ikipe ya Patriots yo abakinnyi bose igomba kubatinyura niko bimeze hivyo aragerageje benshi ariko biranze ntabwo byose ari metero nkeya akubise kuri ruriya ruziga cyangwa se kuri kiriya kigurugumu biragoranye kuko amapeni menshi yo muri basketball aba ari mu ndimi zindi biba bisaba ngo dusanyishe cyangwa dushake kivarance mu nyito Simon Ame ahereje Itekuku Benjamin Ame agenda aramusubije agerageje abiri ariko bakina ikosa bya fi buriye guhanwa Emmanuel Balogun niyo yinjiyemo umukinnyi ukina nk'umwariyeri cyangwa se yambaye nimero 0 cyangwa se ubusa biremewe rero edi umuntu yambara nimero yanditseho 0 akenshi aba ari amazeru abiri bikunda rero kuba bitunguranye kuvuga ngo nimero 0 aragiye nimero 0 ntabwo kugira handire biremewe muri basketball Francesura rero ngiyo Simon Ame yambere ya Eugenia kabiri iranze nguwo nshobozwa byose wagarutse ubu niwe uri kuzuwarore cyangwa se uri gukora akazi k'umumeneri nshobozwa byose pasi hive habintwari ashaka ngeze izamuke yihuta kajeri ariko arashaka kugaragurana bati ikosa rikorewe nshobozwa rikorewe ikosa n'umukinnyi Mitoza ntatuje ikipe ya tukabatuje aravuga ati uyu mubatizo rwose ni wa Rusi ariko nyine wabaye ndabyita umubatizo gutsindwa ku ikubitiro kandi bigaragara ko bishya bisubira ikinyuranyo cy'amanota menshi ibyohoza byose n'umukiza nibye wanariye akosa aserar agiye guterera ku ruhande ishohoza byose n'umukiza Jean Jacques Wilson ararebe uhagaze neza nde baracya baragenda buhoro kuko bazi kandi biriseho mugabe yari ku kandi kwa size kandi kwa mugabe yari ku kandi n'ikipe bamukoreho ikosa ikosa ikoze na nimero zeru nimero zeru Emmanuel Adele Balogun akoreye ikosa kuri mugabe yari ku agiye kuba ancestra kurekera ancestra batanga cyangwa se bari ku ruhande baracyabyigaho bakwitije irasesa birance igiye guterwa na kapiteni mugabe mugabe yarisi amanota 86 kuri 56 mu gihe minota iri kugenda yikima yikima turebe icyo bisanze zirani 82 ikabamwongeza indi nibwo kapiteni w'ikipe Patriot yabayeho wa mwana uburi iwabo uvuna umukenyi cyangwa uguhe bakamwongeza iri minota rero 83 kuri 56 Patriot ikiri imbere arazamutse Abel w'ikipe ya Hupas igerageje atatu iranze nimero mugenzi we nimero 14 Victor Koko amanota 2.58 Koko ni umukinnyi wundi amazina ye ni Victor Anthony ariko bakamwita Koko ariko ntabwo ari Koko niyo kwakundi mu Rwanda tuba tuganira ukabaza umuntu mugani nibyo Koko ntabwo ari koko rero y'ikinyarwanda ni koko ya nigeria kita antony koko umukinnyi w'umukivo metero ebyiri na santimetero 8 aracyari muto imyaka 23 ebi biragaragara ko ikipe ya Patriot ibyo yasabwaga cyangwa se kazi yakomeye nimero zeru umwe nababwiraga yari wenyine ntabwo na tariki ngari y'amanota abiri ni Emmanuel Adele Balogun
umukino rero mukanya ukaba urangiye umukino urarangiye
uje koko umukino urarangiye rero urarangiye kwisinza Patriot yo mu Rwanda ku 1963 akazi k'umutoza Alan Major akagezeho abasore impanuro yari yabahaye bazemere kandi bazikurikije amanota atatu rero muri Kigali Arena rero ni nk'umuco cyangwa se kandi na stade yose mu Rwanda iyi kipe mu Rwanda ibonye amanota ngo nyine bahita bashyiraho indirimbo y'umuhanzikazi Maria Yohana ati intsinzi y'abana b'u Rwanda dore ni intsinzi y'abana ba Patriot intsinzi y'ijwi ry'Amerika kandi intsinzi kubera yuko natwe ntabwo twabazengutse kuko amasezerano twabahaye ariko tuzabagezaho uyu mukino uyu munsi wa gatanu 15 bayubahirije kandi tunashimira abadukurikiye edi ngira ngo ibirori nawe byagushimishije.
Jean Claude Munyandinda urakoze cyane umukino waberaga kuri stade cyangwa se Kigali Arena wahuzaga ikipe ya Patriot yo mu Rwanda na Rivers Hoopers yo muri Nigeria ukaba urangiye twakwibutsa ko yari umukino wo mu itsinda A hanyuma ku munsi w'ejo hazakurikiraho imikino itatu imikino izahuza GSP na AS Douan Maputo na Zamalek Gendarmerie Nationale na US Monastery hanyuma icyo twabwira abakurikijwe irya Amerika nuko iyi mikino yose bashobora gukomeza kuyireba banyuze ku rubuga rwa theball.com hanyuma twebwe na Jean Claude tuzagaruka kuwa gatatu tubagezaho nanone uko umukino hagati ya Patriot na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar uzaba wifashe no guhera isaha 8 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaba ari saa 2 za mu gitondo bivuze ko ubu ngubu ikipe ya Patriot niyo iza kwisonga mu itsinda ryabo ikaba ariyo kipe yonyine ifite amanota 3 hanyuma ayandi makipe akazakina imikino ikurikira ejo ubu rero nshuti mwarimo dukurikiye Jean Claude nagira ngo ngushimire cyane wakoze cyane kuba watugejejeho umukino uko wabaye aho ngaho ikigali
urakoze cyane Edi nawe gushimira uburyo washoboye kutuyobora kandi ukatuyobora neza nishimira rero kandi nizeza ko nzagerageza uko nshoboye kugira ngo n'umukino utaha ndetse n'uzasoza muri iri tsinda rya Patriot nawe tuzashobore kugeza kugeza wakunzi wacu hirya no hino ku isi ndagushimira rero kandi nkubwira ngo ukomeze ugire ibitekerezo
Jean Claude ngira ngo turacyafite indi minota nka 20 kugira ngo tuze guhagarika ibiganiro za 12 n'igice zigeze aho ngaho ikigali mu Rwanda ndabona umukinyi Brandon Costner arimo aravugana n'itangazamakuru sinzi niba ushobora gukurikira ibyo avuga hanyuma muri make utubwire icyo ashobora kubavuga
nibyo koko barimo baramuhata ibibazo ndasaba ko nakwegera cyangwa se kuko ahantu ndi ahantu hasa nkaho yitabiye gakeya kugira ngo ijwi rishobore gusohoka neza ibyo byasaba ko mwitanezera kugira ngo nyine ngire ibyo wenda nakurikira ariko biragaragara ko tugenze cyangwa se amahirwe y'imbere ari guhabwa abari gufasha amashusho ariko ijyanye n'uko twebwe ntabwo dusenguha tugashobora kwegera akavuga tuti arimo aravuga ijyanye n'uko nubwo tutamufite ariko ikigenzi kiri agiye kugaragaza nyine kuko ari ikintu cyiza yantu ari nacyo ashinzwe kugaragaza kuri ibyo mpuzamahanga mbere yo yakwegera akazi icyo ashobora kubahura nicyo bivuze bivuze kutworohera ariko buriya ari ubushake
hanyuma Jean Claude nta kibazo ibyo ari byo byose turaza kumva icyo aza kuba yavuze reka twongere dushake zanararibonye muri sport hanyuma nazo dore ko zari zavuze ko uyu mukino ushobora kurangira ikipe ya Patriots yegukanye intsinzi cyane cyane bakurikije ibyo bari babonye mu gice cya mbere reka tubashake hanyuma baduhe ibisobanuro uko babonye umukino urangiye hanyuma nicyo bavuga ku yindi mikino iteganyijwe ariko wowe ukurikije gahunda y'iyi mikino ku munsi w'ejo muri iyi mikino itatu yose izaba urabona umukino abantu bakwiye kwitega cyane ni nk'uwo Jean Claude Ranyuva Jean Claude ndibaza ko ahuze gatoya ariko nkuko narimbi babwiye mukanya turaza kuvugana na za nararibonye muri sport kugira ngo zigire icyo zitubwira kubijyanye n'uyu mukino umaze kurangira aho ikipe y'u Rwanda Patriots yanditse amateka kuba ariyo kipe ya mbere ibonye intsinzi ya mbere muri rushanwa ya Basketball Africa League ribaye bwa mbere ku mugabane wa Afrika rikaba ririmo kubera i Kigali mu Rwanda umurwa mukuru w'u Rwanda muri Kigali Arena ikabitsinze ku manota 83 yose ikabitsinze ikipe ya Rivers Hoopers Jean Claude Munyandinda turi kumwe Jean Claude Munyandinda ashobora kuba ahuze gatoya ariko kuri telefone Jean Pierre aragarutse Jean Pierre umukino urarangiye mwari mwavuze ko ikipe ya Patriots igomba gukora iyo bwabaga kugira ngo ari amanota cyangwa se kuriya kujya imbere mu gice cya mbere ibikomeze bigaragara ko umutoza yakoze akazi ke kugira ngo iyo ntego ayigereho igice cya nyuma wo wakibonye ute Jean Pierre
murakoze Edi Rwema kongera kumaka kanya nagira ngo nkubwire ko umutoza ibyo yakoze byo nibyo byasabwaga n'abanyarwanda kuba abashije gutsinda uyu mukino wa mbere ni n'amahirwe yo kumutuma azazamuka mu itsinda kuko imikino ibiri asigaje nakubwira yuko ikipe yo muri Madagascar iyo ntabwo yigeze imugora nubwo bigeze bakina ku buryo rero kuzayitsinda yego ntabwo azazinjika ariko ashobora kuzayitsinda akazazamuka mu itsinda ari uwa mbere hanyuma ngarutse ku mutoza icyo yakoze cyangwa se icyo yasabwaga ni uko tugeze avanaho ku mugani wa Jean Claude Mwambi nk'uko yavugaga ati ntarekure ntigeze arekura rero karitsiye ebyiri za nyuma ari iya gatatu n'iya kane navuga yuko yazikinnye neza koko iyi kipe ya Rivers Hoppers ntabwo yigeze imidindira niyo mpamvu rero navuga nti ni intangiriro nziza ku banyarwanda ni intangiriro nziza kuri Patriot nkumva rero ko n'indi mikino ubu bimuhaye umwanya wo kuzatuma abasha kwitwara neza nk'uko twabivugaga mu gice cya mbere
ikigaragara ni uko ikipe ya Patriots bimwe mu bintu umuntu yavuga ko yakoze neza cyane ni ibijyanye n'ama rebounds cyangwa se kuburizamo amanota yagombaga kwinjira y'ikipe ya Rivers Hoopers kuri wowe ubona kuba babishoboye ni iki cyabiteye ni iki kibiri inyuma
kimwe mu byabiteye cyangwa se icyatumye babasha kubikora ni icyizere bihaye nari nakubwiye yuko ubwo igice cya gatatu cyatangiraga karita ya gatatu yatangiraga icyo umutoza Alan Major yagombaga gukora ni ukubabwira ko umukino ari nk'undi ikipe ari nk'indi nta kiri buhinduke niyo mpamvu rero icyo cyizere bigiriye kumva yuko bashoboye kumva yuko ikipe nta kibarushije aricyo cyatumye ziriya rebound babasha kuzikora kandi bakabasha gukina neza ndetse bakagumaho nk'uko munyandiko yabivugaga buriya iyo utangiye ukora mubwira ngo karita ya mbere wabonye yuko ipfo ntoya bagoye baza kuyitoza ikipe ya Rivers ibari imbere ariko karita ya kabiri iya gatatu ndetse n'iya kane ntabwo bavanyeho ni nayo mpamvu umutoza yababwiye ati umukino w'impundi ntacyo babarusha kuba abenshi muri bo barakinnye bahanzika muri NBA ntacyo biri buhindure ni nayo mpamvu rero mugomba kwigirira icyizere kandi ngira ngo wabonye yuko muri karita ya kane abakinnyi navuga ko nk'uyu musore Kosina ndetse na Prince Huba asa nk'aho yabaruhukije kuko yari amaze kwigirira icyizere ashyiramo abakinnyi b'abanyarwanda kugira ngo nabo babashe kwigaragaza kandi bashyire na cya gihunga bumve yuko bashobora gukina nabo nta mpungu
muri uyu mukino wavuga ko abantu benshi barimo baraha amahirwe Brandon Kosina kuba ari we mukinnyi witwaye neza kurusha abandi ndetse ni nawe watsinze amanota menshi mu ikipe ya Patriots kuko yatsinze amanota 20 yose uremeranya n'abavuga ko ari we mukinnyi witwaye neza muri uyu mukino
cyane rwose ndemeranya nabo kuko niba yabashije ngira ngo nk'uko nawe wabikurikiranye amanota 20 ntabwo ari makeya ikindi twavuga ni uko nubwo yabashije kuyatsinda ariko yari afite abandi bamufashaga bamugezaga iyo mipira ni nayo mpamvu nakuvugira yuko basikete isa nk'aho ari umukino wa korekitifu ntabwo ari umukino individuweli ni ukuvuga ko niba ari umukino korekitifu babasha gufashanya afite ababashije kumugezaho iyo mipira kugira ngo abashe kuyishyira muri ka gapaniye cyangwa se muri ka gakangara nk'uko munyandinda yabivugaga ni nayo mpamvu rero kuba bamugira umukinnyi mwiza ni uko hari icyo yabashije kugeraho kandi yabashije gukora nk'uko byagaragaye
iyi ntsinzi ivuze iki kuri Patriot
iyi ntsinzi ya Patriot icyo ivuga ni kuzamuka batavanyeho ikipe ya Monastire yo muri Tunisia nubwo bazakina nayo izaza yikandagira ntabwo ari ya kipe twavuga yuko izavuga iti ikipe ya Patriot ni ikipe yoroshye nk'uko bari basanzwe babimenyere kandi koko ni ikipe twavuga yuko itari ifite ingufu zikomeye ariko abakinnyi bongeyemo yewe ndetse n'uriya muraperi nk'uko mwakomeje kugenda mubigarukaho Jokor nawe nubwo yaramenyewe mu muziki ariko yerekanye yuko no mu kibuga abishoboye ikindi igihe gito babanye nikerekana yuko ubu noneho tumwe mu dukosa twagiye tugaragara yenda nkatwe tutari abatekinike mu bijyanye n'umupira cyangwa abatoza umutoza agomba kwicara akadukosora ni ukuvuga ngo rero iyi ntsinzi irabereka ko byose bishoboka iyi ntsinzi irabereka yuko nta na kimwe cyananirana nkuko munyandimbe yabivugaga avuga ko mu kuzamuka bashobora kuzamuka ari ababeteruza cyangwa se bakazamuka bari ku mwanya wa kabiri kuki bitashoboka n'umwanya wa mbere bashobora kuzamuka bawuriho icyangombwa ni ukwigirira icyizere kandi biragaragara yuko kuba babashije gutsinda ikipe ya River Stars ikipe ikomeye yo muri Nigeria birabaha icyizere yuko n'indi mikino bashobora kuyitsinda kandi byose birashoboka.
Jean Claude Munyandinda turi kumwe. Ego wowe Jean Claude Munyandinda hari icyo wifuza kubaza Jean Pierre?
Jean Pierre urani vaneza?
Ndakumva Claude.
Ni wutendi ya wagenzi ko Jean Pierre.
Wikendi navuga yuko ye ku ruhande rwanjye imbere nziza koko niba ikipe ya Patriot yaje gutsinda iyo ni imwe mu byo navuga yuko weekend yagenze neza n'umukunzi wa basket.
Ikibazo nakubaza navuga ikipe ya Patriot yitwaye neza mu mukino ufungura nta gihe kirashira imaze guhataza umutoza mushyashya uriya munyamerika Alan Major twavuga ko ukuboko kwe kwatangiye gukora igitangaza cyane ko nta ukwezi kumwe akaba ageze ku bintu n'ibindi cyangwa se twavuga ko n'ubundi nuko abakinnyi be basanzwe nyira experimente yaje arimo gukira leponsorezi cyangwa se twavuga ko hari abatoza benshi bagiye batoza ikipe ya Patriot twavuga ko uyu nguyu yazanye agashya.
Ntabwo twavuga yuko yazanye agashya. Icya mbere ni ukuba abakinnyi bamwiyumvamo, icya kabiri ni ukuba nawe yiyumvamo abakinnyi. Ni ukuvuga ngo niba abakinnyi bamwiyumvamo nawe akabiyumvamo kandi akabona yuko bahuza, nta na kimwe badashobora kugeraho. Rero ni ukuvuga ngo uko kwezi kumwe amaranye nabo arabona yuko namara amezi abiri ashobora kuzakora ibirenze ibyo yakoze mu kwezi kumwe. Icyangombwa ni ukumva inama z'umutoza kandi umutoza nawe akumva inama z'abakinnyi n'ubwo abatoza ariko nabo bamugira inama, baramubwira bati tubigenje gutya, dukoze gutya. Ukumva rero ko ikiba gikenewe hagati yabo ni ubwumvikane. Iyo ubwumvikane bwabashije kuba bwiza rero ntacyo batagera.
Turi kumwe kandi na Jean Claude Kanyamahanga, nawe uyu mukino wawe ukurikiye mu gice cya mbere ubwo cyarangiraga twaganiraga usa nkaho tuvuga ko umukino wa basketball ari umukino uhinduka buri munota buri segonda, ko ibintu bishobora guhinduka, ariko ikipe ya Patriot yashoboye kwigaranzura ikipe ya Rivers Hoopers, umukino ukaburangiye iyo kipe ifite intsinzi ku munota 83-60. Wowe icyo ukuye muri uyu mukino ni iki Jean Claude?
Ya urakoze cyane, ngira ngo icyo nkuye muri uno mukino nyuma y'itsinzi ya Patriot itanayiguye cyane dore ko itsinze irusha ikipe ya Rivers Hoopers. Ni ijyanye navuze n'ubundi ubwo agace ka mbere karangiraga, ino ekipe ya Rivers Hoopers uko yatangiye itsindisha cyane cyane Tropwe amanota yose y'isaha ari nayo yatsindiragaho, nuko bibaye nk'ibyanga muri zino karito ebyiri za nyuma. Noneho ikipe ya Patriot igasosize ko yari ifite abasore babo bavuga ngo ndetse n'abagenzi be barimo, hanyuma n'amahitamo menshi ku basore b'abameneri kandi bazi gusuka. Ubona yuko rero byavuze n'umutoza Alan Major n'ikipe ya Patriot kuba igumye mu mukino, noneho bigahita binabangamira cyane ikipe ya Rivers United na ko Rivers Hoopers ikipe yatangiye mvuga yuko isa nkaho ni kwa kwinjira mu mukino mbere, ariko Patriot ifite abasore b'abahanga cyane banabigaragaje kandi kuri buri post yaba guhera kuri abo bapivana boga yaba Prince n'uyu musore wagiyemo nyuma uyu ndizeye byafashije ikipe rero ya Patriot. Kandi ubona yuko usibye wenda nka Gikor n'ubu nagaruka kuko ni umusore kugeza ubu ngubu, n'umutoza Alan Major afite n'akazi gakomeye cyane ko gutuma wenda azana fitness, kuko nta kindi kibazo afite usibye fitness kuko afite uburyo ni umushuteri ubona ko anafite basket muri aho guhenda kijyanye na fitness nicyo kidahari, naho abandi basore ubona ko bari tayari yaba abakinnyi ubwo ndavuga bano babanzagamo ndetse na bagedi team ubwo ni bano basore bagiyemo nyuma ho muri kati ya kane muri rwego rwo kugaragaza ko n'ikipe banayirushije bashyizemo ari abasore bose bakora n'ikipe yose, ubwo ndavuga bane babanjemo bavamo bajyamo basimbura. Ni ikipe Patriot rero nziza iri organize icyo Jean Pierre yaravuze cy'uko nyine wa mugani kumvana ku mpande zombi, umutoza basa nk'aho bamwiyumvishe mu gihe gitoya n'abakinnyi bumva ibyo babwira. Match irangira rero ikipe Patriot itsinze mu kugira effectif ndetse n'amahirima akomeye ndetse no kumvikana muri rusange.
Hanyuma Jean Claude Munyandinda, ndibuka ku munsi w'ejo twarimo tugerageza gushakisha itsinda ry'urupfu muri iri rushanwa, biragaragara ko koko itsinda A ari ryo tsinda ry'urupfu cyane cyane ko ikipe tutahaga amahirwe ko iza mu makipe ya mbere muri iryo tsinda ubu ngubu niyo iyoboye iryo tsinda mu nyandiko
nibyo koko twarabivuze turavuga tuti kuba ikipe ya Patriote iri iwayo nabyo birayizamura bikayishyira ku rwego rutuma twavuga ko nayo nyine ari ikipe ntabwo ari agafuka ivuga rimwe nicyo cyatumye rero tunemeza ko iri tsinda rya mbere ryo kwitonderwa none biragaragaye gusa nyine byaterwa n'uko iyi kipe ya Rivers uko azitwara muri iyo match izakurikiraho kuko ishobora kwigira izina ngufi ibyo kwita iri tsinda ko ari iry'urupfu bitabirangiriye aho ahubwo tukaba twakwimukira ku yandi matsinda kuko hari itsinda rya gatatu naryo itsinda ririmo Zamalek yo mu Misiri itsinda ririmo ikipe ya Esipanye yo muri Senegal ndetse na ikipe ya
GS Petrol
Complément sportif de Cotonou ikipe yo muri Algeria nayo ni ikipe twavuga ko ikomeye cyane cyane irebye imitegurire irebye n'ubushobozi ikipe ifite gusa nyine ntekereza ko nkurikije ibibereye hano navuga ko wenda ahubwo hashobora kubaho gutungurana za kipe twajyaga tuvuga ngo zikomoka mu bihugu byo ku gasongero bya bindi bitandatu aribyo nyine hari za Misiri hari Senegal hari Maroc hakaba Tunisia ndetse na Angola ugasanga birahinduka ugasanga ikipe igize icya iratunguranye igihe muri amakipe atandatu yaturutse hasi ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza ndetse ikaba yagera no mu mikino isoza aha rero nicyo cyiza cy'imikino igihe icyo igatunguranye ugasigara wibaza ngo ejo bundi hazaba iki aha niyo mpamvu nyine usanga umuntu akareba akishima ariko n'ejo agakenera kugaruka ejo
hanyuma Jean Pierre mu gukomeza kugira ngo uyu muvuduko ikipe ya Patriote itangiranye ukomeze barasabwa iki mu magambo make cyane kuko nibigera n'igice turasoza kino kiganiro
murakoze ebyiri zema mu magambo make navuga yuko bagomba gukomeza umurindi ntabwo bagomba kuvanaho imyitozo nicyo cy'ibanze nk'uko mugenzi wanjye Kanyamahanga bivugaga avuga yuko buriya Joker ikintu kijyanye na fitness agomba kucyongera n'ibyo baba ari cyo bongera ariko cyane cyane bakomeze bakore nka ekipe nk'uko nari nabivuze bumva inama z'umutoza mutoza nayo imva inama zawe murakoze
Kanyamahanga ni iki bakwiye gukora
icyo bakwiye gukora kiroroshye ni ugukomereza kuko uyu munsi bakinnye umukino mwiza abatsinda ubwo ndabuvuga bano bafite ritike Patriote byabakundiye uyu munsi bitandukanye wenda nuko twabisanga twiyizi ndetse by'amahirwe bafite na n'ubundi cyabigera kuba bafite abapivo beza kuko burya iyo ukina n'ikipe ufite abantu basuta ariko wowe nta bapivo ufite wenda bakora ribawundi byakugora ariko kuri Patriote uyu munsi yateze kugira abapivo beza ubwo rero bakomerezeho navuga ko inzira batangiye uyu munsi kuba wenda berekana yuko bari hejuru muri poste zose ubwo ndavuga imyanya yose hanyuma bakaba na tayari kuba imipira bayaka ubwo ndavuga adiveriseri kuko bafite abasore nk'abashobora byose n'umukiza nka gukora amasiri twaka imipira abadiveriseri byakunda muri mace zitaha baramutse bagendeye kuri iyo nzira gukomerezaho no gukomeza gukoresha abasore n'ubundi bari kubafasha kuko n'ubundi ubona ko ikipe ziri tayari byakunda rwose
Jean Claude Munyandinda mu masegonda make cyane umukino abantu benshi biteze ku munsi w'ejo n'uwuhe
twavuga ko mu mikino itatu iteganyijwe hari uzahuza AS1 na Groupe Sportif de Petrolier yo muri Algeria ni umukino uzaba ukomeye niyo nakwita ko ari uzaba ukomeye cyane cyane nyine aya makipe ari amakipe ari mu bihugu Algeria na Senegal ni bihugu bikomeye muri basketball wa Zamalek na Ferroviario y' Maputo biragaragara ko umunzani waba uhegamiye kuri Zamalek nk'ikipe isanzwe ari ikigugu undi mukino uzahuza Monastir ndetse na groupe na gendarmerie nationale yo muri Madagascar ikigaragara nuko haho ni urucabana rwose nuko najya nkora bimwe bita gutega cyangwa se gukora betting nahita nshyira kuri ES Monastir ko ni ikipe ikomeye ikipe yabigaragaje nubwo nyine gutungurana bibaho ari nabyo bituma duhurura tukaza kureba ariko yewe ndabona amahirwe ari aya ES Monastir akubwira nti umukino ukomeye n'uzabanza tumunsi w'ejo AS1 na groupe sportif de Defolio
Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru mugenzi wanje w'ijwi rya Amerika wamfashije kubagezaho umukino uko wabaga i Kigali Jean-Pierre Habimana na Jean-Claude Kanyamahanga nagira ngo mwese mbashimire cyane kuba mwigomye umwanya wanyu kugira ngo tuganire kandi mbifuriza umunsi mwiza kugira Ndagira ngo gusa ndarike abakunzi b'ijwi rya Amerika ko tuzagaruka kuwa gatatu tubagezaho umukino hagati ya Patriot na Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cya Madagascar. Kuva hano i Washington DC yari Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza.
Na ya mbere nyafrika y'ubukino w'intoki wa basketball ribera mu Rwanda.